Esemba bulinga tuvuddeyo ye omulambuzi wa masomero mu disitulikiti ye Kyotera Ssebuuma John avumiridde omuze gw'abazadde abapeeka abayizi okukola ze first grade kyagambye nti kino kyabulabe eddala eri obulamu bw'abaana bano mugizibadru
yasinzidde ku ssomero lya Kalisizo Muslim Primary School ekitali bavuge gyekalisizo nga liri ku nkola eya UPE n'agamba nti abazadde kyalibere kirungi nnyo okubeera nga bajjanga ku masomero gaabwe okuteeseza abayizi baabwe awamu n'essomero lyabwe eritwala abaana bano n'asaba abazadde obutapeeka nnyo baana kusoma okufuna first grade kubanga bangi bafunye obuzibu olw'okubeera nga babaagazisa okufuna first grade oluusi ne batakola n'asaba bamanye nti omuzadde gavumenti yassaawo enteekateeka okulaba nga omwana asobola okuyita mu ddala lyonna n'afuuka ow'omugaso abazadde abasabye baleke abaana bakozesa obusobozi bwe balina okusinga bwe bateeka mu buzibu olw'okubeera nga oluusi abamu bejja ne mbulamu obw'ensi eno eyo nibadde mukolo gwawe kubeera nga bibadde lukiiko lw'abazadde olubeerawo omutaalo ttaamu ng'enteekateeka y'ebyenjigiriza bw'egamba wano ku ssomero lya Kalisizo Muslim Primary School era n'okukyalira abaana ababeera ku ssomero lino ebigambo bye agambe bwati
abaana tubawa omukisa okusinziira ku busobozi bwabwe bayitire mu madaala gaabwe ekyo nno kivuddemu ebizibu bingi nnyo tuwulira bulijjo entakera amasomero agakoppa ebigezo naye gakoppa ebigezo olwa pressure fe abazadde gye tuteeka ku masomero ago tutwala nti omwana bw'aba tayitidde mu first grade olwo aba tayise era omwana bw'aba tafunye first grade olwo abasigadde obajjawo mu ssomero n'obatwala ewalala ekyo si kituufu kiviiriddemu abaana baffe n'okwetuusaako obulabe
ye mukulu w'essomero lino omukyala Faride Nalugo avuddeyo n'anakuwala lw'abazadde batafuddeyo okulya kw'abaana mu ssomero nakati abaana bano abatalya bulungi kibaleetera okubanga basoma bubi
omuyala kibi nnyo mukimanyi bulungi nti omutwe gulina engeri gye gukwataganamu n'oluki n'olubuto omwana oyo bw'abanga takkuse kitegeeza nebibagenda omusomesa tebigenda kuyingira mu muki mu mutwe mwana wano nga tugambye nti tuleete nnusu lukumi lukumi olw'ekikopo out of 807 ndowooza abayizi ng'ebikumi bina be baleeta ebiki ebikopo abalala tebalina
nalaga obwennyamivu olw'abaana abava mu kibiina eky'omusanvu nga basomye bulungi bagenda mu sekendi naye ne bakomezebwawo bazadde abamu naga kino nno kimumalamu amaanyi era mubigambo bye n'agamba bw'ati
ng'akuuta ensonga akuuta ow'obuvunanyizibwa mu ki mu nsi ng'omwana oyo yagenda okujja mu layini ku ddwaliro ta oyo kikya wange batange mumujje mu layini nje mukole ki mukole ku naye buli bw'otamwongerayo
kitonyamiza omuki wadi buddu ndi musibadwano mu Kalisizo Town Council mu disitulikiti ey'Kyotera.